sida aad warkeenaba ku maqlaysiin ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa waxa uu ammaanay doorka eritreya ay ka qaadatay heshiiskii nabadda ee labada dal ee eritreya iyo itoobiya, isagoo sidoo kale hantay maanta abaalmarinta nobel peace oo xafladeedu ka dhacday magaalada oslo ee dalka norway. khudbaddii uu jeediyey abiy axmed ayaa waxaa inoo soo koobaya haarun macruuf.
mahadsanid jamaal axmed cusmaan. sidaad sheegtaba, magaalada oslo ee dalka norway waxaa goor dhoweyd ku aqbalay jaayisada nobel peace prize ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed. abiy axmed ayaa abaalmarinta lagu guddoonsiiyey heshiiskii uu dhex dhigay wadamada itoobiya ee eritreya ee ku saabsanaa muranka xuduudda u dhexeeya labada wadan. waxaa kaloo abiy axmed lagu guddoonsiiyey furfurnaanta siyaasadeed ee uu ka hirgeliyey dalka itoobiya iyo dadaalkiisii dalka suudaan halkaasi oo u dhexdhexaadiyey xukuumadda militariga kumeelgaarka ahayd iyo xoogagii bedeldoonka ahaa. isagoo goor dhoweyd aqbalaya jaa'isada nobel peace prize waxaa hadalkiisii ka mid ahaa:
I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution.
abiy axmed waxa uu yidhi, sharaf ayay tahay inaan maanta halkan idinla joogo. mahad ayaan uga hayaa guddiga nobel inay ii aqoonsadaan iguna dhiirigeliyaan doorkii aan ku lahaa sidii loo xallin lahaa murankii xuduudda itoobiya eritreya. waxaan ku aqbalayaa, ayuu yidhi, abaalmarintan magaca dadka itoobiyaanka ah iyo kuwa eritreyaanka ah, gaar ahaan kuwa nafta u huray sidii nabad loo aslaaxin lahaa. sidoo kale waxaan ku aqbalayaa, ayuu yidhi, magaca jaallahay ee siyaasafa warke oo rabitaan kiisa kalsoonidiisa iyo go'aankiisu ay muhiim u ahayd sidii loo soo afjari lahaa ismariwaagii 20-ka sano u dhexeeyey labada wadan. abiy axmed waxa uu sheegay in nabaddii ay gaadheen wadamada itoobiya ee eritreya ay haatan labaduba ka faa'iidaysteen.
We are reaping our peace dividends. Families separated for over 2 decades are now united. Diplomatic relations are fully restored.
waxa uu yidhi, waxaan guranaynaa mirihii nabadda. qoysaskii kale irdhoobay in ka badan 20 sano ayaa dib u midoobay. xiriirkii diblomaasiyadeed ayaa si buuxda loo soo celiyey. xiriirkii hawada iyo telefoonada ayaa sidoo kale la soo celiyey. diiraddu haatan waxay saaran tahay, ayuu yidhi, kobcinta kaabayaasha dhaqaale ee muhiimka u ahaan doona hamigeenna dhaqaale. sida ay nooga go'an tahay, nabadda labadeenna wadan waa lama taabtaan. abiy axmed waxa kale uu ka hadlay khudbaddiisana uu kaga hadlay falsafada ugu magac daray madamar oo uu sheegay inuu doonayo inuu ka hirgeliyo dalka Itoobiya.
Peace requires an enduring vision, and my vision of peace is rooted in the philosophy of madamar. Madamar.
waxa uu yidhi, nabaddu waxay u baahan tahay aragti dheer. aragtideeda nabadduna waxay ku qootantaa falsafadda madamar, oo ah erey luqadda amxaariga oo macnihiisu yahay isu imaatin, oo ah in loo midoobo bartilmaameedka guud. madamar, ayuu yidhi, waa fikrad ka dhalatay Itoobiya oo ka turjumaysa noloshayada siyaasadeed, ijtimaaci iyo dhaqaale. waxaan madamar u arkaa, ayuu yidhi, qandaraas aan la geliyo dadka itoobiyaanka ah oo ku saabsan sidii loo dhisi lahaa bulsho ku dhisan cadaalad, sinaan, dimuqraadiyad iyo bani aadminimo oo dhinac u wada jeeda. ra-iisul wasaaraha Itoobiya abiy axmed waxa uu khudbaddiisa ku sheegay inuu doonayo inuu arko nabad waarta oo ka aslaaxda geeska Afrika, waxaana uu sheegay inuu ku dadaali doono inuu doorkiisa taasi ka qaato.
I have promises to keep before I sleep. I have miles to go on the road of peace. As I conclude,
waxa uu yidhi, abiy axmed, ballamo aan galay ayaa iiga baahan inaan ka soo baxo ka hor intaanan seexanin. masaafo dheer ayaa iiga dhiman jidka nabadda. waxaan ku soo xirayaa inaan ugu baaqo beesha caalamka inay aniga iyo mujtamaca Itoobiya nala shaqeeyaan. dadaalkeenna saldhigga u ah ee lagu magacaabo madamarna ay nagala shaqeeyaan sidii nabad iyo barwaaqo loogu soo dabaali lahaa geeska Afrika.
aad buu mahadsan yahay haarun macruuf oo inala socodsiinayay hadalkii uu jeediyey ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya abiy axmed oo maanta guddoomay abaalmarinta nabadda ee nobel peace oo ka dhacday magaalada oslo ee dalka norway. halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a.